Downloaded from ilovezedmusic.com.
Tune them sounds.
Quasar Empire Studio Production.
Kwainu ambu yende kwen pesa dariso. Kwainu ambu yende kwen pesa chiliso. Sikundi sikundi mankala ndila kwa solo ndi mavela manyazi kubwelela kwanu. Sikundi sikundi mankala ndi chimwa solo ndi mavela manyazi kupembela inu. Mukaitana ndi mavela sono ndi matengeka na zapa chalo. Mukaitana ndi mavela sono ndi matengeka na zapa chalo.
From ilovezedmusic.com.